Uma sintumbi sathina senza njena woza wena uthole lenja bulo angithi thambe uthole lenja bulo. One more time, let's go. What's the word? Everybody